Yo te cuero. Lo viro manar yo yes. Tan cuara mantén ta cuaca.
Mevalia tera. Utana wamepeba tako rangi kama ile ya Vera. Kumbu kumbu kichuna changu Vera kani toroka tena. Hapo ndani na vipusa wamejonga utadani sinema. Kama nganjaro za kihomo, umama mingi na usoro. Vibe ni safi tunataka pale, tumekuja kumwasha nare.
Niko high to my steams and my bomb. Piga short shots, nitoe lock. Atapia magali bana bring here. Nyama kiugali manga shikilia. Waka waka, kame waka. Labda nile majibana kame kata. Atujeski akabagazi. Chancho atukibwezo mabazi.
Party after party, mabale makale. Party after party, mabale makale. Joe chill na see. Hakuna kitu hapa tuna force. Hakuna kitu hapa tuna force. Hakuna kitu hapa tuna force.
If you like this, get down if you like this. Say hey oh. Big a shot if you like this. Get down if you like this.
Kama unanjaro za kihomo, umama mingi na usoro. Vibe safi tunataka pale, tumekuja kuwasha nare.
Oh,